ninakuja kwako Bwana wangu, nikueleze yale yanayonisibu, ila ninalotamani litenda, silitendi natenda nisilolipenda. Dhambi imetawala maisha yangu.
Yeah.